Zizere ijambo, uri isura umukene, ahubwo zitegure kuyoborwa nk'agahene. Isi niko yabaye, ufite ijambo n'ufite konti byimbye. Umva, uzabona bucura yabaye umutware, bakuru be bakayoboka kubera barusha akantu. Uzabona abarimu batinya abanyeshuri kubera ari abana bo kwa Mwenyemari. Ibyana bikirirwa bikora ibigafu, abarimu bagatinya kubinyuzaho akanyafu. Uzabona aho kashi zituma ubukwe busubikwa, naho umukire yatumye umurambo ubikwa. Uzabona aho umugabo bamwatsi posho akiraza inyanza, akigira nk'utumva n'ibyo bamubwira. Kirirwa yizerereza acungana n'uko bwira.
Sibyo cyemezo cyo kuyakura, ikindi cyemezo sene gikorereza. Aricara agatuza, agategereza, agasaba nyagasani ko ari we wamufasha.
Akayobafata icyemezo yibera indorerezi, yahura n'ibibazo akigira umurezi. Hatatarinda yitesha umutwe, kandi mu by'ukuri ntacyo yenda gukemura. Ibyemezo afatiwe abyubahiriza byose. Ubamenyere kugenda ahagaze muri KBS no gutonda akarongo kugira ginyami cyose. N'isaha yo kubyuka yigenerwa na bosi. Bamwe bananiwe inshingano zabo za kibyeyi, ibibazo byabo babitura ikiyeri kikabibagiza. Uwo munsi nabo bagatora agatotsi, nyamara bukajya gucya. Ibibazo ari ibibazo, imikemo ari imikemo. Mu bukode nyirinzi akagusuzuguriramo, ariko kuko nta yawe ufite yo kujyamo. Ikibaye cyose nawe ukakira.
Sibyo cyemezo cyo kuyakura, ikindi cyemezo sene gikorereza. Aricara agatuza, agategereza, agasaba nyagasani ko ari we wamufasha.
Ubukene nibwo bwasubije reyi Nyanza. Ubukene nibwo bubuza abasore gufata icyemezo cyo gushaka abagore. Ubukene nibwo bwamvuye ku birayi, ayoboka kawunga ngo niko gafata mu nda, kandi agafiriti ari ku busanzwe nkunda.
Sibyo cyemezo cyo kuyakura, ikindi cyemezo sene gikorereza. Aricara agatuza, agategereza, agasaba nyagasani ko ari we wamufasha. Sibyo cyemezo cyo kuyakura, ikindi cyemezo sene gikorereza. Aricara agatuza, agategereza, agasaba nyagasani ko ari we wamufasha.
Nubwo mu budehe bagushyize mu cya cyiciro cya nyuma, ntiwihebe. Imana yatabaye cya gihe ntaho yagiye. Mana mana, New York na Junior Multisystem.